DutchMsafi.com.
Kazi na utu, CCM chama chetu. Wetu kazi na utu, CCM chama chetu. Mama Samia anafaa, umekuchagua wewe mwenyekiti wetu wa chama. Tusonge mbele 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 mbele, mama Mama Samia mwenyekiti wetu, na CCM ndio chama chetu. Dokta Mchimbi ndugu wetu, Hoseni Mwinyi naye chama letu. Ayawe, 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 ayawe. Walisema wenka Mama Samia ndo rais wetu, Mchimbi ndo makamo wetu, Hoseni Mwinyi naye ni mwenzetu, CCM ndio chama chetu. Tunacheza inde, 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 inde. Mama Samia ndo rais wetu, Mchimbi ndo makamo wetu, Hoseni Mwinyi naye ni mwenzetu, CCM ndio chama chetu. Ayawe, ayawe. Nyamala, Mbagala, Mwakemete, Mcheze, 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 Mcheze. Mama Samia ndo rais wetu, Mchimbi ndo makamo wetu, Hoseni Mwinyi naye ni mwenzetu, CCM ndio chama chetu. Ayawe, 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 ayawe. Mwenyekiti ametulia, yupo anajinafasi, na hiki chama tawala. Tunatamba inde, 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 inde.
Biwa kama kawa kama dawa, mikono juu, zungusha bendera, zungusha bendera, waya ni kisoro.